abakazi bonna bali balina omutima omugumu era genderera nnyo bubale. Omuntu n'otambuza akakonda akawanvu bweka naawe omusajja kagezeemu nga kwogenda otambuza ku mikolo mu ndongo ozine bazinisa akakondo situluleto situluleto najja mu kagoye nga kampi naye nga buli ssaawa akeeka kamu weewe waafiitinge nkunnyonnyola ekitonde kye bayita woman kizibu ne bakulyetinga empale eringa oluwuzi gw'oyinza okwambala oluwuzi ne lukubeeramu n'olunaku lulamba nti yempaleyo women ne bagenda ne baagala abasudaani fe abasajja twalaba abasajja abasudaani nga bazze wano n'obuwanvu abakazi abaliko n'okubabbawolayini n'okukalambala kw'abasudaani nga buli muntu ala omusudaani andeke women love the sudanese. They have kids with Sudanese. They are just tall, but they are soft. No more wazi. They are tall. Sudanese? Tio mkazi gubaita woman. Oli musajja gwe woli awo. Te. Osobola kena wuli unakote. Nga wuli wakuyise. Nga zali. Nebo mkonko na kudilisa asoka kumeka hapa. Can you imagine it? Those women are strong, capable, and very devoted. Wakuchawa. Obusungu buyitirira teri musajja gwe waliri ku musajja akuba omwana bwati bukambwe gye muli mukyalo kakuba oluyoolu mu mugongo n'ogenda n'okulaba naye okukuba that's mother women situluleto nayambala akakondo nga munda empala ayambadde luwuzi we lumuyingira eno munda we lumuyingira weyeegira mu bifaananyi alina okwewewa olubuto women kala ya feesi nassaako eleya nga aiswea oludda olaba ku mukazi we yennyini ayamusuwa mwenna abakazi abasajja bali oludda olaba ku mukazi wogwe wawasa yennyini kale omukazi wokyamujukira yennyini kubanga wakati awo walireeya za makeupu ezigenzewo tokyazitegeera ne bambala obukowekowe ne tutuuka nti tubwagala bwotalaba muwala alina bukowekowe olabanga ati kati agudde eddalu ne baleeta enjala ezibalinga eza sitaani omuwala watazambala ate kati olabanga fala naye nga biyala ejjala ki ezo women omuntu waafa awaka be basooka okuddukawo tyabasajja bayoze omulambo wemumala ogwoza ne bagulinaana abantu bababuuzeeko abasajja mwe ne mudde bwe ne mwasa enku motoka wetuuka egukimye ne bafuluma abasajja ne mugusitula ne muguteeka ku motoka emutwala mba munoonye transport we ne batuulaku eriko omulambo mwe ne munoonye ezi batwala women omulambo wegutuuka mukyalo emotoka ne bagivaako ne batuulirawo wansi abasajja ne mugusitula ne muguteeka wansi bo ne batuula emmere nebaawo ne bafumba ne babanga be balina okugaba ennyama wadde gwe wagiguze yalina ogigabira women women nga ne muggulu mwennyini twandibadde tukyegiriisa be baali ekibala kya sitaani women ye mukazi gwe tutategeera ne muggulu eyatugobyayo womani